mayai amezimiski chizwa lai 6 months ndo anavyo die tunajua chika naishi UK wala so sababu ya bay how she can't afford to pay she can buy some that you can buy analia tu ham that's what she say na wala sio kama ilivyokuwa those days kwamba mtu akila chips in mayai basi ana kitu that's a lie sio kwamba ni kapuku is what she likes aishi bongo anaishi UK amekuja tu kwenye holiday tangu aondoke hajawai kula tena chips in mayai She neither feel shy Hata weke prince ka honi shy And she say I don't see a reason why Vipi kusubaga
Not today
Vipi kusupiza
Ain't no way
Sio mishkaki wala chicken fry Kibo vitu kila siku wana eat UK Zege is what she wants I say Meaning that when the chips picks my eye Tena za uswaz na nice show base Itafatwa tana Benz if not Hyundai Haishi bongo wa nice UK Amekuja tu kwenye holiday Tangu wa ondoke haja why Tena kula chips in my eye Huo ndo msosa me miss okay Tena rojo rojo not to dry Zika uke kidoka
Au vip my guy
Anapenda zinavorushwa juu kwa sky Kama zinanguka kumbe du ni shy Kumbe ni swag, kumbe ni star Hivo ndo vitu wa me miss for a while Hazipikwi Niger wala SA Hauzipati New York wala LA Hauzikuti London wala Dubai Ngawa wana chips na wana yo mayai Haishi bongo anaishi UK Amekuja tu kwenye holiday Tangu wa ondoke hadia why Tena kula chips in my eye
All I